unaongezeka kwanza ukiwa shy. Na isi rao me decide kuwa mind. Mi kusema tu wachane wala isiwezi try. Ino song nimetunga juu yako, kitu imefanya ni sing tabia zako. Machali wanakusaka wanataka kukudate. Sifa ziko kwa mtaa we ni hard to get. Uko open social sinangawari. Ukikosa ukatai uko baby I'm sorry. Kila mara pesi wangu nikikuona. Mawazo yako lady yamenipeleka far. Siwezi kukusahau hata nikiwa star. Peleka thanks to your mom, thanks to your dad. Manake wamekuzaa, roho yangu wametuliza. Daily sikiza rock and roll. Kwa kitanda tukidozo unaonyesha miujiza. Ndio maana kwako mimi nimeganda. Sisikizi watiaji wakileta propaganda. Ndio maana kwako mimi nimeganda. Najichunga siku moja nisije kufanya blanda. Kila mara pesi wangu nikikuona.
It was a records.